mabona kude namhlanje badlala ingoma yethu spali
Did you see the news? Umabona kude namhlanje.